najimsafi.com.
Mapenzi muziki wa wakubwa wacha ukeshe, vua ya mapenzi joni kuogeshe, wezi kuficha isia, jionyeshe, kupa tension, tag na mention.
Vinazaga vioma homa, wewe, ukiwaga mbali nami, kwa mwarubaini ya viwezi pona, wala, nikinywaga makwinini. Mimi kukasirika ni suna, wewe, kunibembeleza ni farabi, wautafute menje kuzichuna, mana, sijomboga mikufanya kazi. Basi ni chum baby ni kuchum, wasatupenda ziwajae sum. Ni chum baby ni kuchum, kula ushibe kazi ya kungum. Ni chum baby ni kuchum, wasatupenda ziwajae sum. Ni chum baby ni kuchum, kula ushibe kazi ya kungum.
Chukua nafasi kama umesoma file. I love to make you happy, napendo never smile. Chukua nafasi kama umesoma file.
Nakwambia
I love to make you happy, napendo never smile.
Oh dear.
Kipata pendo wa thamani ya mtoto kwa mama, ni upendo wa milele hawezi kuhama. Hata njia ya matope hawezi kwama. Drama, drama bana watu wengi lawama. You're my queen, I'm here to save you. Deep in my heart, girl, I observe you. I make you proud, baby, I deserve you. Every little thing that I do is for you. I'm gonna do what I gotta do. Stay true to myself, stay true to you, boo. When you call my name, I'm coming through. Nitapanda na kushuka, nitapaa if I have to. Kila subuhi inang'aa because of you. Dunia nzuri tabasamu na wingu la blue. Kishika mkono wako too, I know it's true. Hisi kawaida, is it something brand new?
Basi ni chum, baby, ni kuchum. Wasatupenda ziwajae sum.
Come close, baby.
Ni chum, baby, ni kuchum. Kula ushibe kazi ya kungu.
Give it to me, give it to
ni
you.
Ni chum, baby, ni kuchum.
Come close, baby.
Wasatupenda ziwajae sum.
Let me show you love.
Ni chum, baby, ni kuchum.
Kula
ushibe kazi ya kungu.
Umechukua nafasi kama umesoma file. I love to make you happy, napendo never smile. Come close, baby. Now let me show you love. Give you all I got, give you all I have.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.